it from big wife to
yeah. One more girl, is in the beauty. My guy, my Dumbo, my neva. I say, oh my God, baby. Robert is the best man.
He's your boy. He's your boy.
Baby girl, you robbers in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me prea. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl, you robbers in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me prea. Wakamba kutisini kukonda.
Niwe na katika.
Katika, baby.
Niwe na katika,
katika baby.
Niwe na katika,
katika baby.
I say, yeah.
Niwe na katika,
yeah.
Katika baby.
I say, oh my God, Robert is the best man.
Niwe na katika,
niwe na katika ngamtinda. Ichile manga, dine wushanku wandilita. Mafuna jemu kaza nga nikonde mweni lili. Baby you too hot nikamba pali chimbili. Yagata ino bedi shifizi ngani wa stashi niti. Saka kuliza ngaba gaiba my life bandi. Love no one but her sinikamba pa blue bandi. Love no one but her sinikamba pa blue bandi. Gonna take you to my hood, now make you feel so good. I ain't taking you for granted baby, I'ma be your groom. Sex at the kitchen table, I show you that I'm able. Nifuna extra time manje nivela ngani evo.
Girl, you robbers in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me prea. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl, you robbers in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me prea. Wakamba kutisini kukonda.
Niwe na katika.
Katika, baby.
Niwe na katika,
katika baby.
Niwe na katika,
katika baby.
It's your man ever, ever.
Niwe na katika,
you know me,
katika,
cool lover boy.
Baby.
Yeah, yeah, yeah.
Niwe na katika,
na katika, kumutima wandi, kwati wakateka ubajalo. Itu kelove, I just wanna be love by you. Bana kateka, apa na kuleta panganda. Duma gelo tokumbali ni nomo. Nuevo nsungilo mutima wandi. Kakuli na umbi mfuaisha. Nuevo pe wana kateka. Iwe na ine ni teti neva. Teti mpali na ngula kumupa geni. Uwe na umali, umuempali.
Baby girl, you robbers in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me prea. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl, you robbers in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me prea. Wakamba kutisini kukonda.
Niwe na katika.
Katika, baby.
Niwe na katika.
Katika.
Niwe na katika,
na katika
baby.
Niwe na katika,
na katika
baby.
Warm eyes in the
deep. Aka na katika
man, na katika. Aka sani kapa fita man, na kapeka. Baby yo be uti wai ni choka koweka. Na panke ya umubiri na yo ni choka koweka. Na danda na lesa tuka baby fine peta. Umbo zipa sama wote na poza baku pepa. Nganima kuchitinga ni mowa na mapuaka I am pepa. Abo bari chena nsanje bari njema so baku pepa. Don't say for poor baby I'll give it to you. Nifuna nongkala komando because of you. Bari lula bari sweet epona ishvile you. Naka rimbo na kalemba baby oh for you.
Baby girl, you robbers in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me prea. Wakamba kutisini kukonda. Baby girl, you robbers in my heart. Don't let your friends mess up our love. Baby, wakamba me prea. Wakamba kutisini kukonda.
ndiwe nakateka.
Nakateka baby.
Ndiwe nakateka.
Nakateka baby.
Ndiwe nakateka.
Nakateka baby.
Ndiwe nakateka.
Nakateka baby.
Ndiwe nakateka.
Taika, Tana Kwan, Man Busa, The Lanapa, skin das, apo na mimo na tango, ela kaza my number, apo lola nando ama jizla, man eva, Busa, wama eyes in the bema tumbo, low butt.